أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم. سبحان ربك رب العالمين. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عندك يا جد مختصر خليل ان شاء الله ام بالينو هاشم خليل في وفي وهال اولي هالا مندا والارجح السلب بالنلهي في الاتفاق على السلب به انسني اتردد تو اولي كو فجد دي فيتاين ديام di portania gamu da lakiya mata to doni bo walwai ko wannata ndiya sai oyi lad mutaghayyirin launan aw qa'aman aw rihan bima yufariquhu ghaliban min qahirin aw nabis amma ko yauti dofu ndiyam je utinin dofu banda ndiyam pirnitori dam bima yufariquhu ghaliban labi mutaghayyirin launan andi anko aire muktasar wato to wadi taqyidu to wadi sharqu to wadi aqafu fu wadi ko onu foto sere wadat sere un taqyidu sere un itlaqu sere bo inon labi mutaghayyirin launan banda diyam territory dan wato community diam bi mutanga yirin territory dan launan ha launun mu au ta'aman ko ndakam mudun auri han ko kenagol mu territory bo bi mayu farik uhu ko heddata e diam ko jeddata ko e diam ko tawtaki e diam galiban ko kuni dudu ci wakati kan kujeji fere ta tawi di handi ami to dingala ngara amma dingala alaka indiyam amma bana bulbul je ni bana iri milhuman leddi manda bana iri leddi kanwa en to kan fu dun dun hedde ndiyam dama dun wondi wawan hadan ulata wawan go hadan tokkata dan sala amma dun kujeji fere di sautata e ndiyam ndiyam don ha woni jonne mu kanjum bo ɗum woni ha jone majum sai ɗum wari ɗum nasti ndiyam sai lati bo ɗum firliti ndiyam ko kanjum man to ɗum nasti ndiyam ɗum firlitai ɗan ndiyam wonnaki amma jotta ɗum wari ɗum nasti ndiyam man nden ɗum firliti ndiyam man ɗum firlitani ɗan launu majam ɗo kam haqqi gite kugal gite laara ya lalle ndiyam ɗan ɗon ko nasti ɗan ngam nonde majam firliti nanihi ndiyam wa'i ɗum aurihan awɓaman ko ndakam majam ɗo bo ɗemgal honduko to yari ni sai nana ndakam man na iri ndakam ndiyam ba aurihan ko kenagol ɗum tiritori bo bi mayu fariquhu ghaliban min ɗahirin yelika kuje je nasti ndiyam man ɗum seni ɗum na hunde nden nde senide na nde nyametede na ndi naftortene na amma nde nasti ndiyam ndi wayliti ndiyam bo awnajimim allah bo ɗum coɓi sota bana shayi masalan ko gari masalan ko nyiri ko cobbal ko ɓiraɗam ayi kuje seni ɗum ɗum ɗo nyame ɗum ɗo yare amma to a hosoyi ɗum a waddi hauti ɗum be ndiyam to andi wala no watta ndiyam hedda be nyiri ta tawi nyiri ha ndiyam ko ndiyam ha nyiri ni to ɗum hawtu babal jone majum fere fere non sayi non gari ɗum heddata be ndiyam sam non ɓiraɗa to ɗo mayu fariku nden bo ɗum hunde seninde nden bo to ɗum nasti ndiyam ɗum filitan ɗum to jotta ndiyam wonnake tan an sennata an senortake ɗacciɗan tamni ɗan seni ɗam a yaran a waɗansu gullaba sai redeeman, amma banda nangar ɗan banda sani auna jisi mallabo ma ɗum shoɓe ko nasti ɗum shoɓe bana iƴam masalan ta tawi iƴam ha ndiyam ni na andi ɗan wadda boɗan min silita ndiyam ko to ɗan siliti ni to ndiyam jotta na ɗan seni ɗan ba na ɗan senno jam ba amma aran to ɗan seni ɗan sennata tan to bani ka duhunin halaɗa bana nebbam wujago jillotiri be ndiyam, nebbam wujago ko ɓellere ko nebbam nyameteɗam masalan sawa'un bo nebban dabbawa man nga shangana ko nga kirsanga. To nga shanga nebban maga ɗum shoɓe, to ɗan nasti ndiyam, to nebban go nasti ndiyam ɗan yaratake ɗan nangirtake ɗan yiwortake. To dabbawa man nga kirsanga ƴellere maga nde senide nga mawai nde nyame. To amma to nde nasti ndiyam ɗan senortake ɗan yiwortake amma a yaranɗan. Non bo dabbawa man to nga nyamatake aslam bana khinzir bana wamde ko nandi be man to kan sawa'u nga kirsanga na ko nga hirsaka nebban maga ɗum shoɓe tan. To nasti ndiyam ɗan yaratake ɗan yiwortake. To bani kaduni halaɗa to ai duni ɗo wawai lato ɓahir wawai lato ngairu ɓahir amma ɗo o waddi ɗum e dole ɓahir amma tafsilu ɗum gaɗe ɗum hollai dabbawa man sai to latake na nyametenga bo ka kirsana. Abu Bukhari mustaka ko bo shurɗe dukkan ɗo shurɗe urdi dukkan wato urdi surni teni ndiɗo shurɗe man nasti ndiyam masin ɗan pi ha babal ati bo ndiyam man ɗon so ndiyam man anana eɗan ura ɗan ura urdi bo ba kenagol magam fellitake. To jon ɗum ton duhunin halaɗa ko Bukhari mustaka wa hukmu kamu nga yirihi jotta kiita ndiyam tefan kiita ko nasti ndiyam to ko nasti ndiyam ɗum seni ɗum ndiyam ɗan seni ɗam amma ɗan sennata. To ko nasti ndiyam ɗum shoɓe ndiyam ɗan shoɓɗa ɗan yaratake ɗan yiwortake ɗan nangirtake. Wa yaburru bayyina tagayyurin bihabli saniyati wato sirlitaki ndiyam banguki e dalila ɓoggol takorngol ɗum sakirta ndiyam e maagol ɓoggol sakirtengol ndiyam e undu ko wawru ɓoggol man laati ɓoggol bana danko ni ko kuje feere na ɗum leɗɗe ba amma bana baaji leɗɗe ɗo kiita mum feere hannde amma laato bana danko ko bana iɗi ɓoggi lilo ɗo ko ko nandi be man hanji ndiyam man safirte. To a andi feere ɓoran waɗan ka ɓurugo honnduko wawrugo waɗan ka ɓurugo ɗo ɓora ɗo ɓora ɗo yanta nder ndiyam ngo ɗo yanta nder to yahi firliti ndiyam firlituki banguki na seɗɗa seɗɗa ba lati seɗɗa seɗɗa ta a yara a nana kaɗegel danko man seɗɗa seɗɗa ɗo damai ko bo a yi'a ɗan firlitake man seɗɗa ni baaji masalan baaji man boɗeji aya ɗan wojiti seɗɗa ɗo ma damai ko bo launu man ok na golman to sai a kan damai amma to in bayyana tagayyuri free takiman ki wangi sosai to do ya buru wannan diyan turran nan turran nan ya buru do wato don portan diyan daga dahuriya ma sai la to hule man da to baggi man iseni di tan annan girtaki ma onyar ma to baggi man danko man wato nan ku iseni ne ba dokan ma diyan man wani su kaga dirin birau ma shiyati bana wendu kairu ma kibudu tabayi wato bayyana tagayyurin birau ma shiyati wendu du dabbaji na rata jola dego garandiyam sai lati dabbaji man andi dabbaji to nastandiyam ko to hadiniyam to yari babana ariya marai biladewa ne to bilade do sai ke filiti ndiyam man amma filiti kin hanki ma bayyana tagayyurin hanki ma wanguki so sai tayini ndiyam man dan hakkan bilade kan ko bo dan yare ki dan woji ki ko dan balmi bana bilade ko tayari ni ananan bilade bayyana tagayyuri to ma ndiyam ne wani yaran ni to ni dan bilade na i e gelo bali e bei sun tahir kala da bo nyame te ngafu to bauluhu farajiuhu an andi tahir amma gairu diya man zo dan sheni dan amma gairu mu basar dan sannaka go amma to gam sai da sai da na bayyana ta gajire to ma dai on naftira bi ne aw birin bi warak shajarin aw tibni mallabo undu wawru ke bundu hayru ma bayyina tagayyuri bi warak shajari e bate barwafte le ato don lekki don haddi undugo to bate den don jana der bana iri des e katte yaman se haadi bana iri bate marde kulerni ko marde ko iri bana kuler en sai ndiyam man sai dan wattita kuler majan fu to in bayyana tagayyurin kan juma ndiyam mun ne amma to na in bayyana tagayyurin kan juma sai da sai da tan undu man wala damu to ran bobe mi ko dadi man ko dadi don ides man kanji ma sai lati wauru man diyam man wato dan don hauti be dadi lekki gonki don nan ko ma iga go ki wani sai lati dadi man i wakti ki diyam man ko bayyana tanga yuri don man diyam wani aw tibnin ko iri nyande iri nyande en jarti nyande muri ko nan di be man nasti diyam nasti wato nasti ne wawru ne rundu tirliti ba go ndiyam man bayyana ta gayurin don ma wal azharu fi bir albadiyati bihima aljawazu wal azharu amma kongol burungol wanguci hoje ibn rushdin der konguli maliku na zahiru ba azharu maliku bi konguli bi ibn rushdin sai hoshi goto na ungol mun ba an bihima e kuje idi do e biide kanje woni waraku e tibinu base e nyandi bo undu man biladde to do kam ibn rushdi ni ko buri wanguci kam daji on naftira dan hanja damai to hanjan kam do man torata dan gam der ladde woni dun don der watu kumarata bone renta ki yawa ya asul ayti razumin renta ki dun wadan bone na lalle ba won renta ki dun ba to do kan ki kenan ana mun man du don ledde do filiti halat debo mun bata on so fade ko bo dum do yimbe shette de jahale don jipata to bo ba fi man isami to isami bo nder undu man janata to no gado to to do kam kongul bungul sa haaki wangol wanguki ha hoje imno rushidin der kongul maliku man wadi kongul din kongol fere o wi biya man dan wonnaki tanja ma to ni bafe den be duudi der undu ko e ladde woni ko bo nyaani duudi der hendu hosa nyaani wara wayla haato ko inno adama wara wata haato ko ladde woni biya maru wonnaki on jaray ni amma on se yarfa ko yaki fere bo kongol maliku fere o wi a to ni ladde woni kam wala ko dani asuru yi tiraz ni on bawata entaki ko bi on pay ledde den cholli dowdi setteje jahobe demobe ken hebata e jodo to on gadi kugal burungal ngangal halluki tan jamaaji dale dum non amma ndi am bo on senor no maliku bi ko nguli didi do anko in haddi wal azharu fi dibi badiyati bihima bil waraqi wattibni nadi rausi mashiyatin dan warake o wadi o atfiti o tati hala rausi mashiyatin andi kuje tati o daga dirin rausi mashiyatin au waraqi au dirin waraqi shajarin au tibni to dende o bihi ma wadi tasniya to di do di tan onu fata wa fi ja'alil mukhaliqil muwafi'i kal mukhaliqi nazaru to wodi lural wodi taraddudu modibbe wato be kendi gebe didi der da'alil mukhaliqi wadugo hunde nastune ndiyam de jillotiri e ndiyam al muwafiqi bo dama de nande e ndiyam kal mukhalifi bana wato fotanna be waduki hunde de nandata e ndiyam der ndiyam dan wato ngona oito wodi nazaru wodi kolare e do ko yidi o holluma sette ndiyam lati hadam ulata yeddi man di bale do dam balwan do kana ndi torrata tunda babal uluki majam ko boy an doggirta dole don dan tokkata yeddi man di baleri ko ndi bodiri ta hosi ndiyam man ayi dam balwi ko dam ko dam woni to sai nokku a leddi gondi baleri kadi bo sai ngara ngada nder to jotta ndiyam dam baleri gam dalila e dam ulata sai ko shi da leddi baleri ngada ngada ai ko ngaduda do dama non ndiyam dan wani to halan wata kenan in famu ka bani ko bo ndiyam dan dan bale jam e dan ilata do dum bale jum lofre balere ko sabiqa en hama e sabiqa babal man to babal man gal bale wal tano kiniyan dan bale jam sai jada ko sai dalil din bode jai sai ga dan hinga dan der majan ai dan moje to joni o gaddo bale gaddo leddi baleri ha ndiyam da'am o bo garmi wadi wadi bodeeri ha ndiyam da'am mo fotay hanyo e nazaru ittifaqan yon babal ndiyam ulata dam bawo do babal ngal balewa sai ko tsaleddi bodeeri ngarda ngadda der majam to dan wonna gam launu majam watta take na un launu majam akadi jumba to wai jotata wardi baleri bo a wadi don bo ayi ayata dan wacce take to dum fotai bana gaddo jin ton bodeeri sammi ne en famri sammi en famri ko bo malla hadan bulata do dum kaddi dum bodeji ko gama duniyan dan dan bodejam to ta waddi leddi bodeeri a wadi ne majam wati tata dan dama non dan wai to do wala ko ha do to ta waddi baleri a wadi bona dan wai take to joni dadduɗo mboɗeeri waɗi ma, tunda leddi ndin na ɗum hayri ndiyan ɗan ɓulata haa mum ba, a hoosori daga e goo ngarɗaa ngaɗuɗa. On tumma hoosoy ɓaleeri wari waɗi fuu kugal gootal kuuɗon, ammaa ni lawnu man feerotiri, to ɗum boo oye nagaro nagar ngol luural mudiɓɓe haa. Woɓɓe mbi tunda ndiyam ɗa maɗam ɓaleegam, leddi man ndi ɓaleeri, koye koseɗaa leddi ɓaleeri ngarɗaa ngaɗɗaa, shikenan ɗo kam waɗi. Amma to mboɗeeri ngadduɗaa ngaɗuɗaa nder ndiyam ɓaleejam kam wonni. Woɓɓe bo mbi'a shari'a waɗi afwa, waɗi faruye, to ni ndiyam ɗan ɗam mboɗe jam koosuɗaa leddi mboɗeeri ngaɗuɗaa, to ni ndiyam man ɗam mboɗe jam ngam dalila haa ɗam ɓulata. Ai asani ndiyam kam naa ɗam mboɗejam ba, haa ɗam ɓulata ɗo ɗum boɗejum, ko haa ɗam ilirta ɗum boɗejum. Jamaajum ɗam wooja, ta yiɗan ni a anndiɗaam ni naa ɗum asali filkatul maa'i ba. To amma shari'a yaafake ɗo wala komi. To ambo e karambaani ma sey ndaaɗaa kadi bo koosuɗaa leddi mboɗeeri ngaɗuɗaa ngaɗɗaa, to ndiyam wonnake tan. Woɓɓe mo mbi'a a'a wala daama ɗo, ɗum maani min ala ɗum na, to modiɓɓe luuri imnu aɗaa illahi ɗo dilli hanko e imnu abdissalami e luuri ɓee fayiɗo ɓee fayiɗo. To kanko boo Khalilu waato o ɓuri miila naaki won naaki maajam, ɓuri miila naaki wonna daama iri man to waddiita iri ni, to ta tokkake aya o ɓuri miila naaki ni toɗan naftama. Ko bo ndiyam man haa ɗam ɓulata ɗo babal man ngal mandawal, babal manda a nana ndakam maajam bana manda ko kanwa, leddi man non ndi wayi. To ko sey koosuɗaa manda hee ngaɗɗaa nder ma fay, ɗam wonnaki ko ɗam wonnaki. E mbolwino haala manda ta tawi ndiyam non tan kawai ngaɗɗaa ngaɗɗaa manda, manda ka leddi naa manda compani naa manda gaaƴi sey ka li'o ba, aa manda ni ka leddi asali leddi manda. To sey laati ɗon ndiyam ɗam ɓulata ndiyam man manda, sey koosuɗaa manda fay hee ngaɗɗaa, ko wonni ko wonnaayi, hannjum woni nagaru. To wasitta tahiri bimaaji ilatil fami kawlaani, wafitta tahiri wato modiɓɓe ngaɗi konnguli ɗiɗi nder senoraaki ndiyam ngaɗaa ɗam haa honnduko. Neɗɗo hoosi ndiyam wuufi haa honnduko muuɗum sey tuuti ɗam, to a senorto ɗam na ko a senortaako ɗam ngaɗii kawlaani. Anndi haa jannde a nanay ko a meeɗaayi nanki en faamii ko waato ɓe mbi to ɗan neeɓi haa honnduko, ɗan neeɓi haa honnduko to ɗam ɗan sennata. Amma to ɗan neeɓaayi jotta koye o waɗi ɗam o itti ɗam ɗan sena. Ko boo aɗɗo tabbiti honnduko kon ko ngalaa ko walaa coɓe, nden boo laati neeɓaayi go. Amma to honnduko ko mari coɓe ɗo kam bana o yari mbal'en masalan, to ɗo kam ko neeɓi ko neeɓaa ma ndiyam wonni kam. To o wi ni ɗum waɗi konnguli ɗiɗi, amma ɗi fuu maaji ɗiɗo jongo ɗiɗo tonngora sey nde pilitaaki ndiyam ɗam, pilitaaki wannguki vaami. Amma ɓe wi bo to ɗam seɗɗa har laati joode, wala no ngatta ngaɗaa ndiyam haa honnduko ɗam jillotiraa e joode. To ɗam ɗuɗɗam boo ɗam neeɓaayi, ay joode ɗe ɗam piriɗiɗa ɗe ɗam hawtirta ɗi ɗam jillotirta ɗo ɗe seɗɗa, to ɗo walaa kunu. Maa ɗam seɗɗa a mari joodo boo ɗukko haa honnduko maa, to jotta kam ɗam wartii joode kawai, ɗum soñirtaako boo joode. Benin daren haɗin shirin in man gwakwuri ha ma'un musta'malun fi hadasi na fiyari in man haɗu insha Allah la famni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa fatihi wa ngli wa khatimi wa sabaqana ila ala di ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin.